from ZambianMusic24.com.
Namezapatameni. Mambe, this is a patonia. Mambe, this is a patonia. Nasiman and Yadle Beni, Jebeni. Or Dickasina patameni. Nasiman and Yadu Beni, Jebeni. Or Dickasina patameni. Akwenyi gabu isioche, akwenyi gabu isioche. Enyi naga na iso inazo, enyi naga na iso inazo. Nasi mane nya jebenyi, jebenyi. Odika sina batamenyi. Nasi mane nya jebenyi, jebenyi. Odika sina batamenyi. Akwenyi gabu isioche, akwenyi gabu isioche. Enyi naga na iso inazo, enyi naga na iso inazo. Bobo bongo, bobo bongo, bobo bongo, bobo bongo.
Igenti,
bobo bongo.
I got no case where Leo needs your job.
Bobo Bongo.
Can I put your man?
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo.
Namez up at a mini.
Namez up at a mini. Mambe, isn't it Patonia? Mambe, isene patonye. Nasi mane nyadu benyi, jebenyi. Odika sina patamenyi. Nasi mane nyadu benyi, jebenyi. Odika sina patamenyi. Akwenyi gabu isioche. Akwenyi gabu isioche. Enyi naga na iso inazo. Enyi naga na iso inazo. Nasi mane nya jebenyi, jebenyi. Odika sina patamenyi. Nasi mane nya dubenyi, jebenyi. Odika sina patamenyi. Enyi naga na iso inazo. Enyi naga na iso inazo. Bobo bongo. Bobo bongo.
There's a Kadibia catalog, Jacatalo, Jacatalo.
Bobo Bongo.
Onye Nubia.
Bobo Bongo.
Onya Nebia or Joe.
Bobo Bongo.
Anu Nabia.
Bobo Bongo.
Anu Nabia or Joe.
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo bongo, bobo bongo,
bobo bongo. We love must in our way, Bonya,
bobo bongo,
Bez.
Bobo bongo,
Bonya, Bonny, Bom, and yours.
Bobo bongo, bobo bongo.
Where's your kid? Is that paterno?
Bobo bongo.
Dinkies is a dear ejo, and keep a dear ejo, and keep a dear ejo, and keep a dear ejo.
Bobo bongo.
Nyacho kumunye nine.
Bobo bongo.
No ye bies, you don't want to know my hand.
Bobo bongo. Bobo bongo. Bobo bongo.
On a dit qu'on nous manquait.
Bobo bongo.
Bobo,
when you see Mona,
Bobo,
Apollona, walk on the pop on Waka,
Bobo,
funny name, a buck of a wings,
Bobo,
when your bully waving in the air, and your bully
Bobo,
I can honor Maka. Ebaka, come one can no move us when I was to my van, and I was down Maka.
Bobo, Bobo,
Bobo, come on with Linsu Kavamel.
Bobo, Bobo,
Ugaka, there's it you may want.
Bobo, Bobo,
where's he knowing your Buna Bunya Gan? Oga, what are you doing? Kwa blo mwe mu mane bena be fa ka nya digole nu nya nya na ga ya le amal kwena nya ba ga se
bo 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 ngo bo 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 ngo
na meza pata meyi na meza pata meyi mwambe ese ne pato nya Mambe, ese ne patonye Nani manu nyadu benyi, che benyi Odika se na pata menyi Nasi manu nyadu benyi, che benyi Odika se na pata menyi Akwenyi gabu isyo che Akwenyi gabu isyo che Enyi naka na isu inazo Naga, nice in our soul. Nasi man, and ya te bay, te bay, or decas in our patamay. Nasi man, and ya do bay, te bay, or decas in our patamay. A when you got be so chair. A when you got be so Enyi naga na ise inazu bobo bobo ngo bobo bobo ngo bobo bobo ngo bobo bobo ngo bobo bobo ngo
oge ne kwiva nile
bobo bobo ngo
mbe no nwi ejego okunya nwatakle
nwa bobo ngo
atwa nkwe lu ana
bobo bobo ngo
Mbe na enyi bi ezigbo anyi.
Bobo bobo ngo. Bobo bobo ngo. Bobo bobo ngo.
Mbe we ku die je be na be enyi.
Bobo bobo ngo.
We je ga gwe enyi si ala ize ka gbakwa na ofala.
Bobo bobo ngo. Bobo bobo ngo. Bobo bobo ngo.
Ese ga gbọ ofala, ese si kunya zeyi. No nge ga gbọ nyi si je.
Gbọ 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 ngo. Gbọ 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 ngo.
Enyi gbe si mbe nya kuke ni full plus.
Gbọ 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 ngo.
O si ana. Ese si nya je gi zeyi.
Gbọ 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 ngo.
Ni aga gbọ ofala na ngi be enyi ga gbọ nyi si oje.
Gbọ 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 ngo.
Nya na mbo se ga me nya bi ve nya cho kwa kam
bo 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 ngo
ga cho ya cho
bo 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 ngo
no nge ga m
bo 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 nyu
ko ran di ga gan oje
bo 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 ngo
inyu mulia mulia mule cha 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 sia
bo 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 ngo
akano na cho bu zo ge zi melu na beze nso ko ma na nya ge mu ke ju ku adeze no
Bobo bobo ngo Bobo bobo ngo Bobo bobo ngo Bobo bobo ngo
Na meza pata menyi Na meza pata menyi Mwambe isine patonye Mwambe isine patonye Nasi mani nya jebeyi jebeyi Odika se na pata menyi Nasi mani nya dubeyi jebeyi ode kase na bata meni akwe nyi ga bwisi oche akwe nyi ga bwisi oche enyi na ga na iso inazo enyi na ga na iso inazo nasi mane nya dube nyi chebe nyi ode kase na bata meni nasi mane nya dube nyi chebe nyi ode kase na bata meni akwenyi ga bwisi oche akwenyi ga bwisi oche enyi na ga na iso inazo enyi na ga na iso inazo gbogbo gbongo gbogbo gbongo
kaba pale sisi alya bon kata unbe ni
gbogbo gbongo
mbe we na ba
gbogbo gbongo gbogbo gbongo
we jega wam eze
gbogbo gbongo
sia ne mbos nya ga bi oku ada eze
gbogbo gbongo
eze we sia nu bi ba dia ku
gbogbo gbongo
asia nge kusi kwa ni ike nge rapo
gbogbo gbongo
nya bia zia ife nya ofu
gbogbo gbongo
walo
gbogbo gbongo
ka chimbo sia lu sia
gbogbo gbongo gbogbo gbongo
nde we jekule ni
gbogbo gbongo
tupo je na be yin chi agbagonita sigo
gbogbo gbongo
anwe kesi be gike
gbogbo gbongo
enyi si ambe kesi kisi wala aja keta
gbogbo gbongo
ebe wa sinya ga bu isi oche ko ga bu nya duku opu na nya jero
ni
ke poni ji na na
gbogbo gbongo
mbe si agba nkete ba nkete na ba ga eje sike
gbogbo gbongo
enyi si angwa 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 nya podo ka ba je be je be yo te goli eli otu tukia yisa
gbogbo gbongo
ji pale cha 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 sia na eche ko bia
gbogbo gbongo
be sia na bulu ni je
gbogbo gbongo 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 gbogbo gbongo
kavana ejeze n'uzo
gbogbo gbongo
enyisi mbe nyagasibe n'ike gasibe n'ike na m afa dem
gbogbo gbongo
ejesi po n'ike na faga fam anokwa n'uzo ebe nwe na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ abụ na-ejepụta anya niile enyi na fekwu
gbogbo gbongo
mbe we kpo enyi si ana ọma n'ụkwụ nke nya bụ enyi karịrị nke ogologo ọ gakọta na nya na-echetụ nya nwatịntị enyi wee kpọọ mbe si a ga na-echezụkwa ya na aga na-agasi ike mbe wee si enyi nya biko ka ya ligolu n'azụ ya nụ enyi wee si aga ligo n'azụ ya gị gasị ike ma ọsịsọ ligolu n'azụ ya ka fa jebe ọsịsọ mba magolu mee ụkwụ tịkọm 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 ka ọ magolu n'azụ enyi o wee kpọọ enyi si anọ ọfụgo na ukwu etoro ogologo nke ịmago na ya azụ nya bụ enyi biko ka e welu n'eriri anyị achị n'aka wee kedo enyi n'onu ka mkpụrụ ya bụ na m nye jiri aka wee ligoro n'azụ enyi ka abụọ wee na-aga enyi si ya nke ị na-eme ngị ma ọsịsọ ka ala jebe ejebe n'oge na ba aga mgbe wee were ụdọ ọnụ wee kedo enyi n'onu wee ligoro n'azụ enyi nọdụ ada aka na-akpụ debezi be m eze nso mbe wee wenye onu
nna m eze akpata meyi nna m eze akpata meyi
enyi si anyị si gịnị
nwambe isi na-ịkpata onye nwambe isi na-ịkpata onye
mbe si a mba
na-asị ma anyịnya chebe enyi chebe enyi ọ dịkasị na-akpata meyi nasi mani ya jebe enyi jebe enyi ọ dịkasị na akpata meyi
akwenyi ga-abụ isi oche akwenyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghi n'azụ enyi na-aga na isoghi n'azụ na asị ma nenya jebe enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpọta n'enyi na asị ma nenya dube enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpọta n'enyi akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghi n'azụ enyi na-aga na isoghi n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ
ife a ka enyi dọgigidelu ebe ọ na-adọ ga ije gwogo gwogogo nke nye ga-abụnụ isi oche chiaman mbe weluzie na be eze welu ụdọ n'oji n'aka enyeze n'aka si ana nke ji wee bịa na-ada anyị nwaanyị ya bụ ndị be anyị unu ga-ama na ọyị m duga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dịkwu ya
nna meza akpata menyi nna meza akpata menyi nwambe isi na-ekpata onye nwambe
isi na-ekpata onye exclusive from ZambianMusic24.com
nasi manu ya debe enyi jebe enyi ọ dịka si na-akpata menyi nasi manu ya dube enyi jebe enyi ọ dịka si na-akpata menyi.